Minisita ekola ku nsonga z'ebulamu akasizza okubalukwa kw'ekirwadde ekya Ebola oluvannyuma lw'omusajja munnansi wa DR Congo okufiira mu ddwaliro mu Kampala ng'afa kirwadde ekya Ebola. Ekiwandiiko kivudde mu minisita w'ebulamu kiriko omukono gwa Dr. Diana Atwine Mutesa Ssemukulu wa minisita w'ebyobulamu ategeeza nti waliwo omusajja myaka 59 munnansi wa Congo yaweebwa ekitanda ku ddwaliro lya Kibuli Muzimu Hospital ku nnaku lwa bbalaza. Ono kigambibwa yagenda alina emitawaana egiye kusa kimbe ekya Ebola era bagenze okunzika ng'afudde. Baatutte ebimukwatako kuli omusaayi n'ebitundu ebirala eby'amazzi ag'omubiri. Obikebera wali mu kitongole ekya Central Emergency Surveillance and Response Support Laboratory ne bakasa omusajja ono n'ekirwadde ekya Ebola. Atwine ategeeza nti minisitule y'ebyobulamu etandise okusindika abantu be abavunaanyizibwa okulwanyisa ebirwadde nga bino ebikambwe baniko okulondoola ensalo za Uganda sikulwa nga lwafuluma amawanga ag'enjawulo okwesobola Uganda n'ekirwadde ekya Ebola. Ebijjidde nga Africa Center for Disease Control ekitongole kivunaanyizibwa okulwanyisa endwadde mu Africa kitegeeza nti abantu abasukka mu 2245 be bakasibwa n'okuba n'ekirwadde ekya Ebola mu buvannyuma bwa DR Congo kubona 6-5 baalufiiriddemu dda ekirwadde kya Ebola mu bitundu bya Mongwalu ne Rwampala awasinga okusiimu eky'obugagga ekya Zawabu.